Alright, tubaniriza nnyo ate era nate ku UFOCOM Radio mwasibye mutya muli mutya olunaku olwaleero baganda baffe abali mu bitundu eby'enjawulo wano mu studio nze Steven Kapere ndina munnange
Teddy Naziwa tubaniriza nnyo nate abawuliriza baffe abalungi mujyebaleko mwebale okubeerayo Katonda abatuweere omukisa muli nnyo Yesu Kristo mwana wa Katonda
twasazeewo omwaka guno nga gutandika ffe ne Uganda tukimanyi nti ensi ez'enjawulo ze tulimu ebiseera byawukana kati nga baganda baffe abali mu Bungereza awo tubalekamu essaawa baganda baffe abali e German abali e German ndowooza nammwe tutambulira kyenkana weewamu naye ate era tuba twereka baganda baffe abali e Buwalabu twerekamuko ndowooza essaawa eringa emu baganda baffe abali e South Korea obudde bukyukira ddala abali e China obudde bukyukira ddala mu Czech Republic awo simanyi e Romania mwenna abali ku mpewo wano abali mu United States awamu tweleka saa mwenda abala tweleka saa musanvu naye mungeri kinabbi era mungeri y'okukkiriza ene Uganda tugenda kuba tuyingira mwaka nga naawe yokkiriza nti omwaka oguyingidde kubanga ate era twatandika ennaku z'omwezi 28 nga nkiwulire ddala Katonda ayogera agamba yamaze dda okukola omwaka twamaze dda oguyingira okiwulidde ekyo nnyabo ssebo atuwulirize eyo tuli wano tukiikira Youth for Charity Missions International bwe buweereza Katonda bwe yatuwa era tujja kumuweereza wakati mbisomoza wakati mbirwanyisa Katonda atuweereddemu obuwanguzi tetuyinza complaininga ate era tujja kumuweereza kati nno ffe n'omwaka tugubuzaako kyenkana essaawa ngeri eringa emu n'obutikitiki oba n'eddakiika ng'emu tubeere nga tuguyingira bwe tunaaba tuguyingira naawe yogenda kubanga oguyingira ffe twasazeewo tujje tubeere wamu naawe ku UFOCOM Radio ate nga bwe yali bwe kwali okusaba kwaffe nga bwe kwali okwewaayo kwaffe nga bwe yali saddaaka abantu mbiseera bino ebya festive season ennaku z'omwezi 28 tugamba nedda tetujja kwefiisa ebitafutafu tujja kwefiisaayo obudde tubeere mu mbeera ey'okusaba n'okusiiba mikwano gyaffe bangi wano kubanga 28 abantu baba batambudde bali na mikwano gyabwe baganda baabwe bakyadde bagenzeko bavudde mu state endala bagenze mu state endala waliwo wano gwe nalabye alina gyeyakyadde oba Germany eyo yakyaddeyo ne family namba waliwo gwe wabadde ongamba ano mukwano gwaffe naye bagenze ludda lwa Belgium akaseera bwe kati okagambiramu omuntu okasiibiramu kitwala omuntu amanyi Katonda kitwala omuntu ategeera Katonda naye nno njagala kugamba nti si ffeffekka abasooso kikola Dawudi yakyogerako mujjukire ono Dawudi gwe twogerako y'omu ku basajja Katonda be yayogerako n'agamba nti ono omusajja Dawudi mulaba alina omutima ng'ogwange yeyalina omutima ng'ogwa Katonda bannange kinyuma nnyo nga naawe oyogerwako mu mbeera bw'etyo Teddy n'abantu boogerwako mu ngeri za njawulo waliwo omu eyagamba nti erinnya bwe libanga linemye okukola mu bulungi njaddikola mu bubi omusajja oyo aliruweero baali bamunyumiza nti ye kye yakola olw'okuba nti yagamba nti ebirala byonna byonna ebiba biganye akiri abantu babanga baganye okunjogerako nga ninga ntalina kalungi kenkoze njja kukola kyonna ekisoboka akiri banjogereko naye nga banjogerako olw'ekibi kye neetaddeko oba olw'ekibi kyenkoze omanyi kye yakola amannya ge n'agakyusa neyeeyita Kalimbwe oyinza okuba olowooza nnimba naye nze sirimba njogera ebiriyo era ebyaliyo kubanga ne bwe nnimba mba sifunamu waliyo abantu abalimba nga abazima alimba era tafunamu naye kale
yeeyita
Kalimbwe
mu ngeri eyo Kalimbwe Richard Kalimbwe Steven Kalimbwe ani
Kalimbwe nze simanyi birala byeteekako embeera eyo
Mr.
Kalimbwe naye kirungi abantu ne bakwogerako amazima gali bwe gati kirungi abantu ne bakwogerako nga bakwogerako mu bulungi ng'ebintu bye bakwogerako birungi kirungi kirungi nnyo era kinyuma
kakati omusajja ono Kalimbwe Mr. Kalimbwe bwe yeeyita Kalimbwe kiki ekyamwogebwako
gwe okubanga weetumye Kalimbwe
kikyusa kubanga era okugalembwa Kalimbwe bwo
kyakyusa bingi buli omu yali anoonya okulaba gwe bayita Kalimbwe yali gwe
nokyasaakiraba
mu nsonga naye
wandiyagakubanga tuwulidde amannya
amannya mugawulidde mpayo limu
mpaye tuli damanya kati ngana ziwa
lilo linya just
limanyikati kalimbwe linya
nale kalimbwe chechi
kalimbwe
chechi
kalimbwe asigala yoga kalimbwe
tuli
deyo
chechi no I need us to be real on this kalimbwe chechi
kalimbwe ikalimbwe
bwe busabwe nkoko
bwe busabwe nkoko
bwe busabwa ati bula lo busabwa nkoko busabwa ati
bwa nkoko bwa kaiba
busabwa kalimbwe eh gwe a gwe wanya kande bakutume kalimbwe
nkoko bwa nga chibuzo
adida nenda
kalimbwe sokapo
barani ngatonda makumbuza ngatonda makumbuza tukole
bwe ndina eri nyarere chere chiuza
tukole bwe tuti muwalao kujo kuzala kwa mtamaniwa tumweli ya karibu
no problem katila hape jiche jina vela ukatingela na uwe baku
ok aaa ok fine chengamba elinya karibu limanyikidwa ntilina chiringeva na kuita muja kunso nyo kanchogiri kubanga uweva na kuita buno bubi ewafe abagana wita mazi wana kutuma mazi wani chagade osobolo che mazee rinya mazee osobolo digi lakina neri yaka pere
lekayo lekayo soko lekayo
ee
aleka kutivu wano kuliko evika vya manya ochimanyi ntieri ya vantu ave dira boyo gende kobo bubi
ya yeah, na yovu kose simu ndu ababu edide kufangida
simu ndu
unu chengamba ababu edide
kati okuwa dira unu kwe tumakari mbwe nika na gani
uliza neda
oyumi kati ya kandula niko kama njine tila busa
Hey. Ate guba meka ama imira guba meka mwomanyi nze chikache nze nedirachi
njaza
katoshiraba na chigamba na iba meka mwomanyi kuno mwemangu kubuza antu gunde 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 yedirachi oinzo kuchogela kumanga abantu echote bachituala anga siria sile ejeba iterinya erinya sivoli erikutunda erivera kudokumenti erivera wa wona woita naba atumu komenti weba teba kwa addressinga bwaba awo erinya lili so so weird kumanga wali amanyanga go amazima ngeri erinya lili weird katunono chiyakola wekunonya aye chili weird hee wekunonya chili weird era buliomu ya nonyanga buliomu ya nonyanga okutegera hii kalimbwe yani
babulaka manti salimo
ii
babula kwa kimpa waza na matukuli la misa karimu
ya chukua waze zaida chukua kari kakati chituba tuba nde siri ya singa tugamba nchi avantu ulijura kuweyo ndese example nchi avantu banu unia okuweyo nanti bogiru wako ilane bako labo nino uvi bako labo you know wanawali uo abafubu kaba anjinyo ene Uganda bubogo beda mauli de baba itaba sama abasama ndoza from the word sama abavebwero ndi abasama wanobajja okukola manya most especially at the end of the year bajja kola manya bagaba sente bali mabala bali muchiri bali muchino lwachi bagala bogerweko naye kirungi abantu okubanga bakogerako bulungi naye uliriza ekisinga mu byonna ye katonda akogerako ki katonda kuogera ko leka mbuze nga tumala ko mwaka katonda kuogera ko ki chika tuna cha kuogera ko ono Daudi gwendeta mbadde muletera kuse eliyo kugamba nti Daudi yagamba nti akiri kisinga ko okumala olunaku olumu mu maaso ga katonda okusinga enaku enyingi jenze nyinzo okumala mu nyumba ey'omugaga oba oyo omuntu atatya katonda owuliriza Daudi yali agamba nti kisinga ko nze ono Daudi katonda gwayogera konti alina omutima ogugwe yagamba nti kisinga ko nze okubeera mu maaso ga katonda kisinga ko uliriza no yakaya na muna agamba nti kisinga ko nze okubeera omukuumi oba gatekeeper ku nyumba ya katonda wamu nyumba ya katonda okusinga okubeera mu weema oba okusinga okubeera mu tento oba okusinga okubeera mu bifo oba okusinga okubeera mu nyumba ezabagaga naye nga tebatya katonda
kituufu
ozegera kati muganda wange kino kyetwakola nga tutandika okusaba kuno n'okusiiba nga tusazeewo ennaku z'omwezi 28 uliriza kisingako gwe okumala obudde bubuno obw'omwaka nga gugwako maaso ga katonda okusinga ogumala nga olya emicomo kubanga leka kino tubeere siriyasi kanyambule ne kooti yange bulungi ntereero neetegereze bulungi mukyala gwe gwampuliriza ompulire bulungi owuliriza omwaka gwonna tedi naziwa
nenze
ogumazeeko olya juzi wali emoyo wali enyama katona ekuyita you know sijagamba
ogedde wano kumpewo
kyegamba enyama ogirya sijagamba nti neno wali togirya naye eri yeyali bagiyita diet oba ebeera diet ndo menu niyo ye yali menu ya kumacha kuchai misana ule gulo paka uluna kulutuwa vaye moyo ngoli kuchi
kunyama
kunyama luachio luoza anti mubisera minu muandiri denya mokuwele ante kuita mosajia kwe mchara kwa apuliza nuta fisayo kukade kakuwele maso gaka tuunda wakula cha magezi wakula cha muendo uliriza chisinga ko eno saka chisinga ko kubeda masu gakatona ampuliriza njagala tubede nawe paka ngomaka guyi ingira tulimkwege yako tulimkunyumi yako mkwanu kwa fiwaka toga yatako omanyi yao nawe tukwaniriza baganda bafabali ya Germany abali ya London abali mu South Korea abali mu Czech Republic abali mu US fenu tugenda kuba tuyingira omwaka ne ulirize bigambo bino bitwogera tugamba Daudi yali agamba nchamu nange chisinga ko nzo kubeera maso ga Katonda chisinga ko nzo kubeera mu wema ya Katonda chisinga ko nzo kubeera mu mpyaze in fact tuogere Bible ya Uganda gamba nti mu mpyaze okubeera mu mpyaze chiringa onangamba okubeera within the surroundings of God okubeera mu lujja lwa Katonda okubeera mu nyumba ya Katonda okubeera finally mu maso ga Katonda aha weba nyo chogede bulungi okubeera mu kubeera wokwe chisinga ko abantu bangi kati sawe no wetuogerera wano wenyini mu studio wetuli leka nkubulire nno mu studio wetuli mu studio wetuli ebidongo bitwetolodde mpulire kyeno mpulire kyeri mpulire kyoli mpulire kyano nebo okyusa TV TV wano ku studio tuinawo TV na before us coming into the studios nsose kutuulao nenchusa chano nenchusa chano nenchusa chano nenchusa chano eri kusheratoni waliwe bidigida eri munkuka waliwe bidigida eri muguni kali yeba zibo mukama nti nembisabe waliwe okusaba tugenze kutuna ne machacha agamu enaku zino Katonda atuwade TV stations chenkana abasumba bebaka singo kubeda na ama TV ngenze okuchusa eri ku TV waliwe okusaba neri okuchusa ku TV na waliwe okusaba abo bebasajja n'abakyala abagezi abo Katonda omanyi waliwo abantu abeita abagezi naye nga basiru
kitufu kubera omusiru ngate goita
beita abagezi naye nga basiru baga amani ndi ebigambo ebyomusalaba Bible egamba nti busiru siru eri abo ababula atendo munnange byewaana ababalokole basiru wala gwerinda kumachaja kulaba maulire nga gali potinga nze Facebook kwenye nji kichekinga amaulire nga laba simanyo bagu olimu usindala na inze nkubulire bigambo vina hivyo nambi laba mitu nlako na hiyo laba bebe baseko abalajana abafunye sirimu abafunye biruade vienja ulo you know mubutari mwe ya gali na hiyo achi ya bade influence ya mwenge tola banga Daudi yali mugezi nyoko gama ati better is one day olunaku olumu wedut hey leka njogere nji olunaku olumu akidiru mala masu wa Katonda olunaku olu asa tumu olumu okusinge na kwe nyinji ngandiyo yoyo na jenyenye ya miaka umuaka gunugu na gwemugana wangampuliriza uliriza umuaka gunugu na gulimwe na kubisatu nkaga mutano bisatu nkaga mukaga umuaka edesweya unuchaga ma better than a thousand elsewhere enaku zonna ez'omwaka oli mukuyenjera nsonyiwa okukyogera ekigambo ekyo naye nkozesa ekigambo ki kale oli mukutawuka nsonyiwa n'ekyo okukyogera kale oli mukunoonya ssente ekyo ndowooza kye kigambo ekirungi omwaka gwonna enaku bisatu munkaaga mumeka oli mu bannange bino ebyokukola tofunye wadde nona kolumo okubeerako mu maaso ga Katonda tofunye wadde nona kolumo okusiiba tofunye wadde nona kolumo okusaba tofunye wadde nona kolumo okwegayira Katonda ne tujja ne tugamba no kujifuka mu radio nti munnange no tugube tukwatirire mu kokale enyama tujiteke ku pozi tunajisangange na kuzo mwezi lumu ebivama mwezi tubiteke ku pozi enkoko tujiteke ku pozi no gamba
na baga baga ebyo bibekoni
ndaba yo mwagamba yayogera abili munana gamba na yeye ne bano bano nabo ba UFO kom radio tebali serious wana abantu kwe balire ebitafuta baagala okutusubya nyine batwalize muli nze nja kubanga mbawuliriza bambeko nienda kwele santi nyama yange nkati nze abana yolumu la rinne nabo omwami nyama ze dogule ebitafuta fwe waka nze nkera kupozinga kumacha bambi obadde okera mukazi watu botekayo tuli eno tulogoma saba ugo mkama kuyambe mwe bali kusiba mwe naba siba gamba mwe nobwe sipinga kwa kajuisi eno boli ku nyamalu awo osise koka break aba tuveko munange bagalo kunsubye bibi nze mbategekere abana bandiye kenyama nze mbategekere abana bandiye ke bikokoko atena genze auto atena chadde atemba garment ndi mukusiba nze konze
kaneba za mchala kaneba za mchala mchala Olivia webale okusiba
webale kusiba webale kusaba ulira ona agamba uliriza ona agamba ndi it is better one day in your courts than a thousand elsewhere chisinga ko luna ko olumo mukusiba chisinga ko luna ko olumo mukusaba chisinga ko luna ko olumo mukwegayirira chisinga ko luna ko olumo mukubera maso akatonda chisinga ko luna ko olumo mukolo butukirivu okusinga a thousands elsewhere okusinga a thousands elsewhere chisinga ko banange chisinga ko kugenda mbidula chisinga ko kugenda yo munkuka chisinga ko kugenda ko zimu dance party chisinga ko ko zogenda ku holiday makers bash chisinga ko ko zokugenda you know chisinga ko banange Daudi yali agamba Daudi ono gusoma na ku lwalero katonda kwa yogera ko nangama tayino mutima ogugwe yali agamba nangama ati nasanyu ko bangamba okugenda mukubera okwa katonda bwe bangamba okugenda mu nyumba ya mukama obadde nina ku mwaka gonna obadde okaba amazigo mwaka gonna obadde n'okunyigirizibwa mwaka gonna omusajja akujoza mwaka gonna ngoda mukwebaka banage gubo bweta bwe nkusanga singa mbeera katonda kyovola basiri mu position ya katonda kyovola manya chenga machovola basimiridde okubeera katonda onaku olwaleero naye singa mbeera katonda gwe obadde okaba omwaka gonna gwe obadde osina omwaka gonna ebintu gwe bitatambulidde bulungi obadde ofunire obuyini ke ebintu onzije zibadde zeggala kati ate n'omwaka guno oyagala gukusigaaniremu n'omwaka guno oyagala gugenderemu twogera kusaaba n'okusiba nti why ebyo nja kubira bango omwaka gutandika abamu nno balinze kusaawa omukaaga ebintu ffe twamaze dda obikutula tubadde tusaba okuvena ku z'omwezi abiri munaana tubadde twebaza katonda tubadde era kati ffe tulinze kwaniriza mwaka 2018 kisingako Daudi yali agamba nti it is better better is one day in your courts than a thousand elsewhere utwala ya kadde wano obudde buno obw'omwaka guno nga kugwako akaseera kano abantu nga bali mwenge omanyi njogera ntuufu era eri baibuliko era eri profetiko enjogera gye ngamba yeruwa edda nakakati owulira abantu nga bagamba why nze omwaka saagala gunsange nga neebase kubanga twagambanga nti omwaka bwe gukusanga bwotyo bw'obeera era kati owulira abantu nga bagamba why ngende nabe njagala nyingire omwaka nga ndikiridi sagala nyingire na lusu mu mwaka abantu bakolaakola obusulusula awo oluusi obutalina na faida gamba wa njagala omwaka gunsange nga asenyeza amannyo webale nnyo olabika abikola nnyo mbuto gamba wa njagala nyingire omwaka nga mpunya bulungi omwaka gunsange mu bintu ebitali mu magezi mu bintu ebitali mu magezi njagala nyingire omwaka ngani mukagwe kapya olwo omwaka nagumalako nyambalango yempya
omwaka njagala ngumaleko ngani n'omwami wange
ngani mukifuba
era nebakuba emigo
njagala nze omwaka ngumaleko nga ndi mukifuba nkwatiridde saagala agende wala awo kiba kitegeeza nti omwaka gonna ajja gumalako ng'abeera waka nga tatambula munnange ebyo bya kisiru kati njagala tubikyusa okuva eri gye twabirowoolezanga tubiteeke mu kusaba kubanga obuwanguzi bwaffe bwonna bonna buli wano ku maviivi oyingire omwaka ng'okowoola katonda ng'omulaga biki byoyagala bibeere ng'omulaga biki byotaagala kubaawo mu linnya erya Yesu Kristo mwana katonda omulamu era bigenda kubaawo naye obwo obukodyo bwammwe obwo oba njagala nyingire omwaka nga amacupa ga soda ganeetoolodde kati naabo nno baabo endowooza yaabwe eri samwa usuba abalala bagamba omwaka njagala ngu jingire nga ndi ku cupa ya soda tobalaba omwaka twagu yingiranga twacha bipira mutwe kusa manya twe twe bachita bata twe kulisa twe kulisa twe kulisa omwaka omukadde katera nje bali je bali nezino fireworks zebakuba what is the essence of fireworks chichi mutwaniza mwaka twaniza mwaka omwaka tebagwaniza nakuleka nachovola baba malako omwaka gonanga bakola chi nange ndabunange baba malako omwaka bakola chi
nabalekana
banyo mwenge ngomwaka mbagwaniza malako omwaka ngabakola chi
ngabanyo mwenge
kati no gwenyo mwenge omuntu awuliriza ifoko mu radio abasoba tetumusubira kukola nsinga mwe badekola tetumusubira kutamulanga nsibwe badetambula no nenda waliwo nabagumala ko ngabesa nyusa balibuchi bali muchikola chine cho mwenzi abantu abantu bali so wicked abantu bali so evil ugoloza nimba abantu engeri yokwesa nyusa bobo loza kibaito okwesa nyusa kwekwe bakakuba kazi we bayito okwesa nyusa kwekunyo mwenge okwaito okwesa nyusa kwekuba danso ngena mbidula mubidigira kubaito okwesa nyusa kwekola chi kwekuyingira manyuma okimanyi nti waliwo abamalako omwaka nga bagamba nti nja kugumalako we bati abantu nga bali eri basaba abalanga bali eri bali midunganze menya nyumba kyomvola bera mamala uliriza kyomvola bera amalako omwaka nga babba chi bamalako mwaka nga baba sibye makomenda baba kwase baba ku baba siba baba kuba balane baba kumako muliru lwachi ndi omwaka yaguyingira ba tewaliwo njawulo tewaliwo chichuka na iye bazibwe mukama onako olwalero nti gwo omwaka oguyingidde bulungi bulinyi erya mukama afe Yesu Kristo omwaka oguyingidde bulungi kati fene Uganda bwe twogereza gwa tuuliriza tubuzayo butike tubuzayo dachika in fact tubuzayo dachika ziringana mubiri omwaka tukole chi toyingira buyingize mwaka ango lekana gwe yona jogenda omwaka oguyingira kati fwe wano ogenda guyingira na fwe mukukiriza na ito agalo oguyingire uliriza twagalo oyingire omwaka nga webaza Katonda ngomugulumiza oyakoze ebyekisa oyakoze ebinene bane njagala kugamba nti olwalero bwoti uliriza nno ebyawandiikibwa Paulo yali ayogera n'awandiika n'agamba mu kitabo kya Befeso mukaaga nti olunaku olwaleero nga tutunuulidde ennaku ennyingi eziri mwaka guno ogwa 2018 ennaku bisatu nkaaga mu mukaaga nga tutunuulidde ennaku ezo zonna akugamba nti olunaku olwaleero mugana wange yambala amaanyi beera wa amaanyi mukama waffe Yesu Kristo olwaleero essuula y'omukaaga Befeso mukaaga 10 leka nkasoma akanyindi kagamba nti finally be in the Lord be strong in the Lord and in his mighty muteka kebyo kulwanyisa ebya Katonda bwoti bona subula kuyimida kuluna ko lobo obeliye nkweze omulabe sitani for our struggle is not against flesh and blood but against the rulers against the authorities against the powers of this darkness of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms bwetuba ngatulana ngane byetalaba mu mwaka bibera tebakulimba tebakulimba era omusajja ono mananga njagala ndiyo waina wajja okufuuka sitaani naye kiki ekigenda okuyamba okumuwangula wakati mu mwaka ennaku zino ebisatu enkaaga mu omukaaga kiki ekigenda okuyamba okuyimirira n'omusajja ne bwanaafuuka sitaani kwe kubeera nti weegaadi nzi onnaku olwaleero waliwo essaala zino z'otandika onnaku olwaleero okusaba engeri gy'oyingiramu omwaka byeweewonzemu onnaku olwaleero byebidisidinga eiza omwaka ogumalako bulungi oba ogumalako bubi nkiddemu should I repeat this should I repeat the English the way the way you finish up the year and the way you start it up is what decides on how you are going to achieve or fail in this coming year which is 2018 ndabo maziko mwaka chechigeno kulaga a ndage ya sula mukusaba ndakulaga omwanguze mu 2017 ndago eh mu 2017 ndamukulaga nze si complaining kubanga omwaka twagumalira kwano kuifo ku radio nga tusaba mu bimu kubyetwagadde okwachieve nga tujja achieve obulamu mbulina abana baffe betulabira basomye missions zaffe tuzikoze abawala tubayambye radio yaffe kweri eina begasiza Katonda atugaseeko emikwano kati ebirala ebitanaba kufunikana ko bijja buno bwe bubonero obulaga nti Katonda abadde wamu naffe omwaka gwa 2017 naye lwaki twasalawo tugumaleko bulungi so olwaleero mukyala tedi nazuwa njagala ondage yasula mwenge njakulaga amazeeko nga bamuyola myala
njagala ondage eyasula ku bwenzi njakulaga onako olwalo ngo basewe nga bamukuba bamutemye mbalero abakaba sajja bakwanyi ba bebaseko bamukutina bamaloji njagala ondago onako olwalire yasula mbidula nange ngenda kulaga hey, banange nange ngenda kulaga oyo sente zonna kwezigenze ko nainga zigenda mbidula buli wabadde ku laboti nanga agenda buli wabadde mushazo nanga agenda buli wabadde guni nga agenda waliwo ekimusika lwaki bwati bwe yatandika ono Paulo wuna ayogedde mu kitabo ekyaba Efeso mukaaga akanyiri ake kumi kagambye nti nekisembayo uliriza nagamba finally nekisembayo kidemu agambye nti nekisembayo mu 2:17 njogerenga Paulo bwayogera kati onako olwalire Paulo yayogera agambye nti finally ekyenkomerero that is the right pronoun the right interpretation the right interpretation agambye ekyenkomerero mwaka 2:17 njogera njogera namunange ekyenkomerero damu
mu 2:17
damu chenjogera nti ekyenkomerero
ekyenkomerero
bera wa amani
bera wa
mukatonda
namanyige
teka kebyo kulwanyisa bya katonda
teka kebyo kulwanyisa bya katonda
onako olwalero gamba nti nteka kebyo kulwanyisa bya wa katonda
nteka kebyo kulwanyisa bya katonda
olwo nasobola okuyimira ku nako olubine kwezi omulabe sitaani
olwo nasobola okuyimira ku nako olubine mwaka
guno gwa 2:18
mu mwaka guno
era nkitegedde onako olwalero
era nkitegedde onako olwalero nti benwana
gana mbili na musaji
wanagana mbili na musaji
wanagana baba fuzi
na enu wanagana baba
fuzi nila bomu ngula
abombo ngula
aga amanya gomu chizikiza
amanya gomu
chizikiza aga agatala bibu wako
aga agatala bibu wako
aga wanagana nango nako olwalero
wanagana nango nako olwalero nange
nantateke vyo kulanche vyo wakatonda
nange nantateke vyo
kulanche vyo yesu
naga kuwa mlinye
la yesu baiguli yegena masu nega makanyi yake kumilesa to
nti
therefore put on the full arm of God so that when the day of evil comes should I repeat that nditeka ko echamba lecho okulwanyisa ekyobwakatonda nti olunaku olubi bwe lunajja Bayibuli yakiraba Paulo yakiraba nti kubanga munaku ebisatu enkaaga mu omukaaga bananga nga nyingi omwaka omulamba emyezi kumi n'emeka ennaku bisatu nkaaga mu meka temusobola kubula mu lunaku lubi nedda tebakulimba tebakulimba fenna tufeesinga embeera y'emu abakkiriza n'abatali bakkiriza ffe ekitwawula yoyo gwe twakkiriza ffe ekitwawula bwe tutyo yekave tuliko gwe musaayi gwa Kristo Yesu yengeri gye twenyikamu ye yengeri gye twatandika omwaka mu mwaka guno ogwa 2:17 bingi ebibaddemu naye gwe olowooza lwaki obiwangudde tomanyi nti era ebyo byowangudde onako olwaleero waliwo ababiwanguddwamu tomanyi nti olwaleero gwe waliwo abafiiridde mu mwaka guno gwe notasobola kufiiramu olowooza lwaki yengeri yoyo gwe twafuna yoyo gwe twakkiriza engeri gye twatandika omwaka kati onako olwaleero Paulo wuna agambye ndi mu Efeso esula y'omukaaga kanyiri ka 13 ayogedde n'agamba nti kati nno muganda wange teekerako ddala the full armor of God ebyokulwanyisa ebya katonda agamaanyi ag'obwa katonda tugafunira mu kusaba ebyo ebyokulwanyisa tubyambala mu kusaba omusaayi gwa Yesu gutubikibwa mu kusaba ebyokulwanyisa ebya katonda tubiteekawo mu kusaba mukusaba nti olunaku olubi bwe lunajja when the day of evil comes you may be able to stand your ground olwaleero lwaki bizene bikuwakanya notasobola kubirwanyisa olwaleero lwaki sitaani yazukukema notasobola kumugamba nti vambula mbwange olwaleero lwaki ebisomoza bize gyoli notasobola kubiresistinga notasobola kubigoba sitaani notasobola kuviira nekikuwangula lwaki obuyinike buze mbulamu bwo nebukwangu lwaki ofunye okutya olwaleero lwaki waliwo compromisation gyokoze lwaki wekiranyiza kubanga tewasobola kwambala byambalo bya bwakatonda kubanga tewasobola kuyimirira mu nnaku zino ezitandika ng'omwaka gutandika okuziwonga mu maaso ga katonda okwerika wansi musaayi gwo okukuntika ku protection y'ebyokulwanyisa bya katonda olwaleero gw'oli mukazi muganda wange mukyala gwe mwami gwe mwana gwe muvubuka gwe olwaleero gw'oli mugezi okoze wise decision yogeranga Daudi bwe yagamba nti kisingako olunaku olumu mu maaso ga katonda okusinga okubeera eyo yonna abantu gye batambulidde kati nkimanyi oyinza okuba ng'olina influence bano bakuwandiikira muli ku WhatsApp bagamba nti oluwa nga tetukulaba ffe tuli wano Casablanca ffe tuli wano ku gavana ffe tuli wano ku Balabweti naye wuliriza muganda wange okola right decision olwaleero eno enjiri egidde mu budde Uwewa likubango bando uliriza kudachi keno. Bako na uwe yamba kudachi keno. Bako mwosini kila message. Mwosawewa genemu kanisa. Balemo kugenda mkunyo mwenge. Mwagina mikwano juju omanyo mulu unji. Ngabo mkunyo mwenge mugena mbidulo. Lwale lwa kubirizeko. Bagenemu kanisa. Masikirize batuninge infocom radio. Basomolo kubeda mkubeda huko wakatonda. Kumange ngedi omuntu watu ngati amalizo omwaka. Ngedi watu ngaba ataniko omwaka. Era watu wageno kubeda. Musizo nieno yona. Mwaka kunogo na. Watu wageno kufana na. Bwati wagendo kufana na finally be strong in the Lord. Beda wa amanyi mkatonda. Na hicho chiveda anga wei ambaze vyo kulansiro buwe wakatonda. Paulo bwati wagenze maso nga agama. Ndiyo sobolo kuhimi da stani inga ze. Ngokulu mbonda kwa luinga luze. Osobolo kuhimi da mulinye liyamu kama afe Yesu Kristo.
Amina.
Riya makashiri yomokori ya makata kushiri ya. Omwaka guno fetugu yingida. E watali kuzizi. Uliri zagwe sitani ya badalo uzantonja kuingida mwaka leka ankaye na mu sitani ya badalo uzantonja kuingida mwaka kanukotu use wano mudachi kazi nezibu la yu uliri za fene Uganda mwabatu ulize Uganda mudachi kazi nezibu la yu sitani mugame nti oswade musaweze satu nezibu la yeba na favali UK sitani mugame nti oswade baganda bafavali Germany baganda bafavali UAE baganda bafavali mu America kuyi bolaba tasobode kuangula mubangi ni meze kumina ugumu
tasala kuangula
mudachi kazi nezisemba yu musaweze nesatu nezisemba yu sitani tagenda kule mesamuli nye liyamu kama afe Yesu Kristo abadalo uzantosobola kusomoka abadalo uzantosobola kusomoka sitani ya hili vya kati sitani yoona kuluwa lero yenkana kanda ne falau ya hili vya abana ba isi la hili okumane miyake jisu kamweli okumane miyake jisu kambina nda abayili vya abalisa akayili gombe abalisa akakanja nda balimu naku baganda wafude baganda babona hona balimu wudu they were slaves nda tebasobola kweyinza nda tebasobola kwesalira wo mumanyina awe slave bwabera iyo abamudu abamukoze sebabu koze sebwa asobola okusimibwa nemero bobo tasimibwa abakubibwa emigo basobola mvunane sawo yona bamusaidi ekibonerezo ngawe bagadde kati sitani uliriza wali waba mkumwe baba daya gale ukukumida mwako nuga mbili kumina msavu wali ule niya bantu no nyingido mwako mpiana ino sigala mwako mkande kati echo sitani unakolua yo chaba daya gale ukubakola hey uliriza nebo soma chitambo muso unanyui na nesole ye mweyagende wafala au embera yonango jisomi no soma chitambo echo ukuva oja kusoma ingedi kato njia musinkana na musindi kukugendo kunulaba na baichida hili atukeyo wakati nemu kakanyizimo kubanga unufala yo ya ita katonda nagama njia muka kanyizo mutima andioke mkube nange alioka segerenti ndikatonda kakati atumayo moze sogendo kunulaba na hii uliriza falawe imu kubijakola na mungamani kade njia kumaga njia mugende muweyo sadake ndikatonda wa mudungu na hii atete mugenda wala echo nako lwa dilu sani ya inzo kumanga chabadaga lukola na hii mugambe ntikanokotu se wano hey kanokotu se wano nako lwa lero mugambe nkama mbaya lero utawona olwale ilo gena kulaba sitani kubango omwako mazogu yingira you have already crossed over the other side in Jesus' name olwale ilo omazoku yingira esawo omusambeze zibula yo esawo omwendeze zibula yo edachika satweze zibula yo edachika neze zibula yo njaka la kugamba nte wachari kule mesewa wana Uganda tutambla tubuza inda zilinga makumi ya sat tewali iwo kuleme sebwa falao kati onako lwalero ya chikiride sitani alinga falao owebide ebyo mya kati zise wondo zanga 13 mu something na ye falao wo mulundi guli yo lwalero ye sitani ayagala mbu katukirize tuyingire mu 218 na ye tuleme kugenda buziba mu katonda tuleme gena muzemo mwe katonda byatuwandokola tuleme gena buziba mu kuwaye ni katonda tuleme gena buziba mu kumusinza tuleme gena buziba mu kusaba tuleme gena buziba mu kusiba gena musiba mkuwaga la bantu gena bolala mkutumu tendeleza gena musiba mkola bitweke nukola gena cholo nakolu adero kudachike nunga tuingido mwaka tujisazamu ezente kasekaso mla besitani jisazamu edio mla mbogwe Betty sazamu edio mla mbogwe Brenda sazamu edio mla mbogwe Prosi sazamu edio mla mbogwe Olivia sazamu edio mla mbogwe Penny te wali wochi cho togenda kuyingira nguliza togenda kuyingira mwaka na kuzizibwa oyingira mwaka guno gwa 2018 na agenda muziba mbigambe vya katonda onakulakulana mu business yomu linyeri ya mkama fe Yesu Kristo onakulakulana mbye mirimu jo onakulakulana mbye misomo jo onakuluwa lero familia ye nagaziwa mulinyeri ya Yesu Kristo mwana kutono mlamu sitani swaitani oluwa lero ngaringa falahu uweni akajirie jema vega ya tigomia na tuntuza na teka wana baishi zaidi mubudu uliza njolwe chisubizo cha katonda eliba jajabwe eliba zanderuabwe nona kuluwa lero chata ndehu nona kuluwa lero ngaba chiruho akuje mbuwambe akuje mbujinike oyo sitani oyo saitwani oyo falahu abadaya garambu ogende kare osinze katonda ho na yole mekugenda buziba na yole mekugenda wala wawaw sitani wako atida abantu eli akatonova nga topi genda mbunyo ogenda yolo ya gade mchach ogaba obo wayo luo ya gade
nasoboda
osiva luo sobode echo sitani chakola abana bakatonda naba teka mbuyinike naba teka mbusire kutu nde chikuwechu echibade kula mbomu linyera Yesu Kristo mwana kutunu mlabu eche chikuwanchi kutu nde techigenda kugobeda mumu akaguna ogwabili kwe uliza before even falao setting you or allowing you to go or to cross falao yali tayagala bana bakisabiri bano bavamu bavako abamu kumwe wali wosani baba dayagala okusigamya mwezi guno mwaka guno mwaka guno gwa 2017 ngayagala okubatira mwaka guno hey santu kakute mye oswadde oswadde abasajje ndabayimanga akayimba inalokera naliko miracle center ngasina bakubitegera nyo nakulokoka eliye kamuli nabagama laba sitani aswadde nyo talina katebe watula bwali ngo buyimbo mumonkola nena nange njagala mugamba nti sitani uswadde nya mazima gali bwe gati tocha alina chifo wotula tocha alina nyumba ya mtu jo yingira tocha alina business ye jo tula mu tocha alina wosobola kubera tocha alina wosobola kuwetera tocha alina wosobola kusenzerwa kubanga fena tukutegele nako olwalero nti wajja kumba kuta na kuzikiriza
naye yebazibwe mukaka
enkwezo twamala ndozi gwamu nolwalera abaana bakatonda bazitegedde oye yajogaba obulamu oye yajogaba banasi oye yajogaba muzima oye yajogaba ekisa olwalero yatudde mufe sitani tocha ina mukifo eri abawuliriza abafe eri abagalwa abafe eri abaana bakatonda tocha ina kifo obulamu bwabwe muli era Yesu Kristo mwana katonda omulamu mu falawo nagamba nti sijja kubata falawo nagamba nti sijja kubaleka kugenda temujja kugenda Musa na Arajona nagamba katonda mwene yantumye ayogedde ndileka abantu bagende bamusinze oye katonda wabajjajjabwe falawo nagana Musa nadda yeri katonda katonda namugamba nti muleke falawo katika nyongere mukakanyiza omutima ndioke mukube ndioke ndete chivume kunyuma yewabwe era katonda nabikola byonna falawo nakakana nagamba kale mugende naye mujabaganya mugende mukole sadaka eri katonda wamoyo naye mugende wala echo twachiganye da era tuchiswa sizamu bulinyera Yesu Kristo mwana katonda omulabo ebya katonda nabigenda wala business ye nagenda wala abana bo banatuka wala nawo natuka wala bulinyera ya Yesu Kristo mwana katonda omulabo yesala ya feri muchala gwe yesala ya feri omwami gwe yesala ya feri omwala gwe yesala ya feri musanja gwe onakolo walero bulinyera Yesu Kristo mwana katonda omulabo ebya katonda togenda bige na bumpi nedo lunakolo walero katonda kwamba zamani ago genyini kwa kwamba za kumanya kugenda kutambulira mu bulinyera Yesu Kristo mwana katonda omulamu sitani abadde akubonya bonya mu aguno gwa 2017 tante ndaye kubonya bonya yesala ya kuri obulabu girani ya Sweden yawo katonda wafera bakuyimusa naba katonda akusitula naba katonda akwerondede naba katonda akwetende waguru bakanda bafabali eno wawo bakanda bafabali deni maka mwina mulabe katonda basusudde naba katonda akutonda mfuzi abo yo mfuzi bonda bulinyera Yesu Kristo mwana katonda mulamu katonda mwesibwa katonda wechiswa katonda wamanyi uyinza bwafe chitibwa chafe laba 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 katonda kwade ufuzi laba kwade taka lewe take yu yone jogunze ana kuwa busika mwariyo mulinyera Yesu Kristo mwana katonda mulamu laba kwade ukule nose kumulime uwena yote lebwa mulinyera Yesu Kristo mwana katonda mulamu temugena kulekewa temugena kwa obo hini kabu tute mulinyera Yesu Kristo mwana katonda mulamu laba katonda mwate umukisa
bagenda kuba
Omukadde katona antumyo kugamba nti ezibadde nsobi ezibadde mitawana ezibadde setbacks okubadde okulemesebwa sikivume ate sikikolimo nkindemu nti okukakanyizibwa kw'omutima gwa Falawo abadde Katonda sitaani byonna byakukwatiddemu wuliriza sitaani byonna byakukwatiddemu onaku olwaleero abadde Katonda ng'ayagala kulaga kitiibwa kye mu ssaawa zino n'eddakiika ezibulayo ng'ayagala kulaga kitiibwa kye mu nnaku zino ezibulayo ng'ayagala kulaga kitiibwa kye ng'omwaka gutambula Katonda yali mwene Katonda yali mwene eyakakanyaza omutima gwa Falawo ebimu ebikubaddeko omwaka guno tobiyita kivume nedda don't call them reproaches don't call them a curse. No, it has been God Himself that has orchestrated this, that has allowed this to happen in your life. Achiganyiza kibere mu bulamu bwo kubanga abadde ayagala kwegulira kitiibwa olunaku olwaleero tukkirize era tusinze oyo Katonda akuba ekkubo weeritali wuliriza Falawo yayongera okakanyala omutima nga Katonda amaze okubaako by'ateekawo ng'amaze okubonyaabonya abaana ba Misiri ng'amaze okubaleetera ekivume Falawo n'ali n'abanga agondamu naye ate era n'agamba ngenda kubaleka okugenda naye mumbuulire biki bye mugenda nabyo Falawo yali tayagala bagende n'abaana baabwe Falawo yali tayagala bagende byabugagga byabwe ng'awulira ekiruyi n'obulumi lwaki bano abagwira lwaki bano abakozi basobole okugenda n'ebintu ebyo byonna ng'ayagala abaana basigale kubanga abamu baali bazaaliddwa mu abo Abamisiri ng'ayagala basigaleyo oluusi ng'ayagala abasajja abaamaanyi basigale ng'ayagala abakazi basigale naye Moses n'amugamba Musa n'amugamba nti ebyaffe byonna tetubireka mabega naawe olunaku olwaleero akivume tuzizo owangudde mu linnya erya Yesu Kristo mwana atonda omulamu yesaala yange kudakikeewo nti tewaliwo kigenda kusigala mabega tewaliwo kigenda kusigala mabega mu linnya erya Yesu Kristo mwana atonda omulamu laba oyinaera omwaka n'omwami wo omwami wo tagenda kufa mu dakika zezibulayo tagenda kufa mu mwoyo tagenda kuba musajji mu linnya erya Yesu Kristo mwana atonda omulamu omwaka oguyingira n'omwami wo omwaka oguyingira n'abaana bo omwaka oguyingira n'obugagga bo omwaka oguyingira n'okukkiriza kwo okubadde okulosebwa kwonna kusigalayo omwaka ogwa 2017 mu linnya erya Yesu Kristo mwana atonda omulamu sitaani buli kyonna ky'abadde ateesetese okukola nga tayagala ogende nabibyo ng'ayagala oleka obobugagga bwe mabega olwaleero tekigenda kusoboka mu linnya erya Yesu Kristo mwana atonda omulamu laba Katonda waffe akuba ekkubo weeritali mu linnya erya Yesu Kristo mwana atonda omulamu laba Katonda akuba ekkubo eritali laba Katonda akuba ekkubo eritali Bayibuli eyogera egenda mu maaso n'agamba wuliriza wuliriza Bayibuli egenda mu maaso n'egamba nti Katonda n'akiganya bwatyo abaana ba Isirayiri okusomoka abaana ba Isirayiri okulosinga over mbwera bwatyo n'ajja n'akuba ekkubo wakati mu nnyanja. Tuogera ku katondo na ku lwalero Isaya gwayogera ko na gama ntukiriza katonda some kitabo cha Isaya na musatu akanyirika 10 na mukaga osomana ko yongera 10 na musambu nosomane 10 na munana nosomane 10 na mwenda Isaya agena maso na gama ndichino katonda cha yogera he who made the way through the sea a path through the mighty waters oyinzi ko kubanga tomanyi katonda gwenjogera ko na ku lwalero na yenjogerera nsaba oyo katonda akube kubo weditali katonda akube kubo mudungu katonda akube kubo katonda
yaja
kona kolu adero ya katonda agendo kukulembe lagu okukuja mbuyinike okuja mbusire uwa kaunge ziko na kolu adero
boi
temu maka guno katonda ya agendo kuwa katonda ya agendo kutambuza baibule egena masone gamba isayo yunga ya lagula njoye katonda akube kubo weditali uwe katonda ya kubwa ekubo mugu yanjo ugunene wakati mugu yanjo ugunene in the Red Sea katonda ya kubwa ekubo maza manji oye ya lete da ndogo ine mbalasi okubuti kiruwa uliza okubuti kiruwa ama je aga misiri aga misiri aga Egypt kwenye kabutikuwa na inga abana wa isira hili vayi sewo
amina
uliza chenjo kero na kuluwa lero nebo chinaba naro kalo ugenda kuita woni nadari nebo wanaba wafunda katona nebo chinaba chitunu chite katona kala hagena kujisau muli nyeri ya Yesu haka ungezi kolu na kuluwa lero kuno kwekula gula kwa ngembula mubo ndi katona nebo wafunda kabubele butia hagena kujisau nebo wutono na kuluwa lero wala banga small achievement katona kujisau muli nyeri ya Yesu kusoma na tunu vlamu uliza Isaya agamba na kanyiri ya sule yana mwesadu akanyiri ya kwe kumina umu sambu ntiwe la videbika de kumina munana ntiwe la videbika de oyo katonda mwaba ya yamba abana ba isila hii mwabange bisubi zobye biyangambo kununda noku yamba noku uobu sika eli abana ba isila hii noku batu wala mwusi ekulu kutama tano mbisi gwenjuchi mwabanga ya gena natu kilize bisubi zobye mwolo na kolu wale roo kwe ya mani la kobu ndo mungi kwe ya mani la kebio mwendo kwe ya weleza Kristo Yesu na jena fila kumusalaba gologosa asobo lukule kamu kumona habuna mwolo na kolu wale rongo mwe wa day mwotamu lide mkaseta kana kusiba na kusaba katona tasobo la kumvamu omwaka guno mwaka guo nishira gula mbula mbubo kwe kusari wako wakatonda na wazayu gira mbula mbua fe guno mwaka guo guno mwaka guo na kusaba jama nti jituwala mwela Yesu kusobana sono mbula mu kilisa kama nti amina tuwalo mfuzi wakatonda tuwalo mkulewe zebu wakatonda tuwalo mkangabu wakatonda tuwalo jitiba cha wakatonda katonda kuchari nde mungana wakatonda kuchari nde Isaya na musatu akanyiri kakumi na mnana agama nti kakati uwela bide rikande forget the former things do not dwell on the past kumi na mwenda gamba see I am doing a new thing it springs up do you not perceive it kweto chifunu na kuluwalero kweto chidabo na kuluwalero I am making a way in the wilderness and the streams in the west kakundakume kubo mudungu ria kashiri yomoko ria moko toko shiri ya makatako shiri ya ka njagala yomu ntu umachi tegero na kuluwalero
amina amina
njagala yomu ntu umachi tegero na kuluwalero katona na kulembela abana ba Israeli na abaisamu nyanja wakati mugu yanja wakati uliriza katondebi nene biyakora katondebi ejisa biyakora njo na kuluwalero katonda agenda kuyisawo banje babade batunulide banje babade bakujogede uliriza ate mbote bagenda kujita wu mwana ageza ako kukupona kuluwalero mbote bagenda kusobola kuyita umulinye rea Yesu
Yovana
ageza ako kukopa uliriza ama je enjeri ya isi liyani mawondera wali wona kuluwale abande mangomelera nesani ya inzo geza ako kugomelera ngosomo kwa mwaka no sala uno tuka ebisuka mweni mwaka mbili kumina mwana agenda uliriza sinu uchogera nchida gula mbula mbo njesani oina vyo gendo ukulaba nga waka na agama na ina mutande ntia falawo ya gamba na ina bande neba say badu nabali sentyo genda mwawonde mbako mye uwano tewali uonje bagenda nesitani una kuluwale lero agenda kulemerera olwalero katonda amukusuza ogenda kusomoka oyingira 218 oyingira 218 ngabo tumuyingira akawungezi kona ko olwalero amalave ya ugolokoka agamina ina mulesente omwana we omwana we ayinza okujageze ko na ko olwalero ayinza okwagala kugobera enkugambye nti ngama je gamisiri ubaganda ugobera abana ba Isiraeli na yehe mukukopa okwagala okuyita baliwe bayise mbukire gundi we mbukinde kibera kigwo no luna ko walero sitani agenda kukaba sitani akaba mwesho musu mwaka ngo yingide busuka bweri enchango mwaka ngo yingide aja kwagala kuleta nsika mbulabuo nga techicha asoboka jichinde mwecho
nga techicha asoboka
nga techicha asoboka muli njera
agadale sobo
agenda kulezo mwine
nga techicha asoboka
ejo mchisa zaabo muli njera yesu kusoma na kono mlamu shitani agenda kuzekini zirua agenda kuzekini zirua kumbitile ejo la misini nerizekini zirua ama zigoda nekaji wabako nekajiwa uninga memba la siza wezo na jona nizidro uninga olwadero katonda wafe agenda kuwa buwangusi buwangusi siwa alo edilo kango krosinga na hiku itamuaka gona nina kuzonezo mula mungu muli njera yesu kweso mwana kusodo mula mungu guaya gala katonda wabadamu sinza wabadamu gulumisa wabadamu nonja katonda afeta agenda kuleka kuzikirira katonda afa kuteka omu kono gogwe chisa ili awandika wami ogena mwisa ya tano muenda jomu kono gwe teguji mpa wade neva za katonda kumango mkono gwe teguji mpa wade guya mba mwemwe nava tuliriza labo mkono gwe teguji mpa wade ugena kuletela sende ezala vivo na zima kunganyiza uluwalero vando okukuluma vando kawa mziga vando weko mma vando hulila mnimbo sahirwa
kwa
abavi boba kunganyiza mziga vya kunganyiza ngo midabako boba laba boba gagawade ula boba ina sende mkama na inze mkama na kola chui uliri zandu katonda chikolo na uluwalero omkono gugwechisa gugena kuwa ulabio na jiba kunganyiza mbubi
mbidete
ni mlambu muri njera yesu kweso mara kutono mlambu kuno mwako mpya ogenda ku shininga kuno mwako mpya twalagide twalangiride okubena kuzomweza abili munana tubade tulangirira laba katonda akole ebyeki samula bonna kolwa lero katonda afa kusimba mbutu kilimu katonda afa kusimba mazima katonda afa za bujobu labo katonda wafa akula akula nyo mwele zabu katona afa akula akula nyo business yo laba katona afa akula akula nyo familia yo laba katona afa chuu sabe chikache wa mwe laba katona afa leto mloko zeni bau laba katona afa leto mloko zeni mchala hu laba katona wafe ye gulumiza mbulambo muli ngira yesu mungana wange saba 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 so ingida mwaka guno wanunga tu ingida na gambia sana zi wanga zibu kamu bela mkukiriza anti watu ingida wanumake Uganda
kumanga
na uva Uganda ozari wa Uganda wanuwetu watu yingira omwaka nawe guyingire tuguyingira mu mbere yokwebaza tuguyingira mu mbere yomusima kubanga yamaze ndokuchusa yamaze ndokuchusa ebyafayo byafe yamaze ndokuchusa face yafe yamaze ndokututeka ko feva yamaze ndokututeka ke chitibwa che yamaze ndokututeka ke chisache saba 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 Uganda wange
we bale chidukiro cha fe
yes.
We bale mkuwaro gwa fe
yes.
Tata abade gwa ikatonda wa fe atuyambe je tuvudi
na
atuyambe omwako guma la
kari
ikatonda wa fe ikabaka waka
waka waka
tualobo yenza ikabaka waka waka
mwini
nyeri ya yesu
labanga
tukwewa tukwewa za kubanga
mchalo yomazi
kako labanga mwame
yomazi kako
tata familia yoto
jere kukuka
sinda
tata wakoto koshiri ya moko
okuka
Yalima kato kushiri yomoko
Yalima kato kushiri yomoko labango kakanyembereri makaga we okakanyembereri makaga we okakanyembera mbulambu abwai katonda wange ebebade byawangula endwade zibale zibale mesha tata katonda wange okubula okubaddewo tata okutwala muli nyeri ya yesu tata bo bayino okuwangula bayino genda maso tata obuwanguzi bwawe muli nyeri ya yesu kusomana wa katonda mronje tukwebazai katonda wange kubanga abadde gwai kabaka wabakabaka tukwebaza sebo gwe katonda bamazi zako tukwebaza sebo gwe katonda wangu zisa webale hai kabaka
webale
kabaka wabaka webale wazi wafe webale omukumi wafe webale
kirocha fe webale chidukirocha fe wechijindera ferio kunsonda tatagomu yambi wa fe tatago chikocha fe gomu kumi wa fe tatabai bolinerio kegamba wakuma na mlodo tewongo tatatosumagira tatakalaka wakaka webale katonda tukumye mumakaka fesu kumije moja fai kalaka wakaka bionage tumadeko tatakalaka wakaka kungudo za tutambula tatakalaka wabangi wa sube tatabangi tebakula zeko tata epo tumadiza fai katonda wange wetusomo se ai kalaka wakaka otukole dobu nje utagambi kasero tato otukoze bulu nje utagambi kasero webale ai katonda wafe labange mirimo jafai katonda ango jikumye labanga kabaka wabaka bako okumye makaga fe okumye baganda bafe okumye mikwano jafe tata wazade bafe webale ai katonda wafe ngwe katonda atagwawo ochi akole bikulu kabaka wabaka baka tata gwe yabitandika ai katonda wange nekankano ochi abikola labango mchalo yosebo babade bamuyita amanya manje mwako guwede tata naye kati muwanguzi labanga agenda kubera muwanguzi labanga wangulembera yona ebade mbulambwa ikatonda wafe mulinye lya Yesu kusomana wakatonda mulunje gwe katonda atagwawo katonda abele mirembe chona tata manyu gafe gwe kabaka wabakabaka gwa kubye farao ne mbalasu za ikatonda wange tata kabaka wabakabaka jawo buyini ko buli masoge jawo buyini ko buli ko muli mugwe jawo buyini ko buli makage jawo buyini ke ai kabaka wabakabaka oli obuli mubana be ai katonda wange obuli muchala we ai kabaka wabakabaka obuli mumwami we ai katonda wafe tata bitwale sebo biwangule ai kabaka wabakabaka mulinye lya Yesu kusomana wakatonda mulunje tata tunulira abana bo tata bali masoga ai katonda wange ngaba kobola gwesebo bagumala kona wai katonda wange tata sokutu gwesebo oulilo kusinda kwa abana bo oulilo kwebaza kwa abana bo oulilo kwewayo kwa abana bo tata kola kunsonga zawe sebo labanga bawandise bebetaga ikatonda wange mu mwaka guno 2018 sebo tata kabaka wabakabaka bayibuli bweto wegamba sebo tuwandike byetago byaffe tata kubipanda ikatonda wange buli anabisomanga ko tata olunaku olwalero labanga omukyalo yo sebo wali wabe yatadde wansi sebo gayagala okutuuka ko sebo tata kabaka wabakabaka ngwa bimutusi zako 2017 sebo ero solo bimutusi zako 2018 tara benabe yetaga mbulambwe mujesebo mufamilia ya ikatonda wange bimutu sekai kabaka wabakabaka mulinye lya Yesu kusomana wakatonda mloche tata katonda wafe gwe katonda kubekuwa elitali tara nona kuolwalero kubira abana bayi katonda wange aba kunonya sebo aba kwetaga kabaka wabakabaka bakubire ko elitali mulinye lya Yesu kusomana wakatonda mlunje tata katonda atagwawo gwe katonda abere mirembe jona gwe gotufukamira tusinza gwe gotufukamira tukowola tata manyi gafe tara chigo chafe tukwebaza ai katonda wange kubango tukoledde ebikulu kubango tukoledde ebyamanyi kati otukoledde ebyekisa kati otukoledde ebikulu
tumwebaza
Yesu Kristo
mwebale mukama ngatumala ko mwaka olwabo betuguyingira nabo 2018 mukama tukwebaza olwaba partners mukama bo tuwadde tukwebaza olwaba members bo tuwadde tukwebaza olwaba sponsors baba na bafe bo tuwadde tukwebaza olwaba ganda bafe
mwebale
ngira nabo mwaka guno gwa 2018 mwebale lwepo tokaya so mukama jo tuwadde
We are the ones who 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 are the
Tusabide mwanyina fe Florence au America onakolwalero mulinyera Yesu kusomana tono mulamu naimu yambe mukama nakolere nchisa tusabide tuzepinya katonda wange tebera munaye onakolwalero Jacqueline ya nakenya naitamula munaye muimuse okabye nabyakola baganda bakwa ni sasa bikabona kalo tubasabide onakolwalero mulinyera Yesu kusomana tono mulamu haya mbe bayambe mukama bayambe tata bayambe bwinza bwafe 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 bay You are listening to Ufocom Radio, YOFOCHM. Ufocom Radio, your charity voice.
You are listening to you for the moment. I am a little bit of a
nangirira omukisa gw'essente mu maaso go nga buli kyokola kiraba omukisa kakawaleyo yambe n'abaavu bw'ayogera Katonda yasuulibwa ku mugga nga musomuto oli mu kibaya abambi oseerera laba muwala wa kabaka aza kulondawo abaddase mbagunakulembera n'abadde ku ttaka litula waggulu nze Katonda waabo abalina omubiri waliwo we
obuterevu awono kuikifokomuredi omwaka twamaze dde oguyingira twaguyingira edda n'essanyu tuzze tusaba 2017 yamaze dde okugwako ali mabega Katonda afe amaze okufuna obuwanguzi yes
abange ninga labakale katono nnyo ng'omukono gw'omuntu naye kanaavamu ekiro enkube y'amaanyi awabadde ejjungu babeerewo ennimiro nabuli akukirira ali
kale butereevu tuli mwaka mupya gwa 2018 yali yakuloge yali yakuwogerera nti tojja kutuukamu aswadde kubanga omwaka amaze dde oguyingiramu dda 2018 mwetuli kati guno omwaka twagala tutambulirwamu ffenna declaration gye twagala okola olunaku olwaleero nti tutambuliramu ku ifokomuloji yesu mu obuweereza twagala tufuneyo abantu betugenda okutambula nabo 2018 kuba it is a new year it is a brighter year and it is a year of God's visitation ekiyamaze okikakasa mulamu bwaffe ate era yamaze dde okikola tuzze tusaba Katonda amaze okutulaga ebinene ebikulu eby'amaanyi eby'ekisa era obujulizi buli mwezi ogenda kubeera n'obujulizi bwogenda awuliza akamwako Katonda akajjuza ensoko nga omusomo obugembo agamba yamaze dde okisimbula akamwako akajjuza ensoko buli mwezi wagenda kubaayo obujulizi twagala tutambule naawe mu mwaka guno twagala okole tedi njagalayo abantu abagenda okukola declaration nti nze ngenda kutambula neifo ku muwango gwa 2018 olwo olyoke naawe olabe w'enjawulo obuweereza buno twetaaga bapatanas twetaaga bamembers salawo omwaka guno ogamba nti ŋŋenda kuba ngabirira obuweereza bwa rediyo eno ŋŋenda kuba nga mpaayo osobola ogamba ŋŋenda kuba nga mpaayo taisi yange eri omulimu guno ogw'okumpe ogugenda maaso kubanga eno yafuuka kanisa eri abantu abamu mikwano gyaffe bangi abayimiridde mu mulimu guno nabo bakizuula nti wano waweewo omukisa gwabwe naawe osobola okubeera a blessing as you give your offerings as you give your tithe unto you for com radio we call upon people you are listeners to be part and partial of this ministry Katonda atuweere wamu omukisa mu 2018 mu linnya erya mukama waffe yesu kristo mwana atonda omulamu embaga ey'ekitiibwa twagirangiridde ddala amaze dde okukitwala mu linnya erya yesu kale butereevu twagala kulekera obuyimba obw'enjawulo nga bugenda maaso n'okubeesabeesa nange wano steven kapere ne munange tugenda kubanga ate naffe tugenda okusinkana baana baffe mikwano gyaffe bonna abeetabye omukusaba okugenda mu maaso mu bitundu eby'enjawulo gye bagenze naye nga katonda akutuwagalire nnyo ganayebotakirowooza akako essimu yaffe eri 07720534 twagala abantu abagenda okutuyambako okuddukanya omulimu guno ogw'obuweereza ekyo kanti nkikusabidde ddala kati osalewo kati bw'oba osalawo ekibereebery ekyo gye kigenda okugenda kubanga kikulu nnyo era okuwaayo ekibereebery ekyo eri omulimu guno omwaka nga gutandika weebaze katonda n'ekibereebery ekyomwaka guno ogw'omwezi guno ogwa january ogambe nti ekibereebery kyange leka nkiteeke mu buweereza obwa youth for Church Missions International oba obuweereza bwa radio sesimu yaffe bw'obanga oyina kyeweebuuza oba oyina kyoyagala okukola eri 07720534 bw'oba oyagala kuweereza buyambi mu ssente oba oyina kyobuuza oyagala kyakusabirwa sindika ku 07720534 essimu eri ku whatsapp tujja kuba nga twongera okuwuliza naye tuneesiima okutambula naawe mu mwaka guno nga mikwano gyaffe bonna abangi be tutambudde nabo mwaka guno ate nga tukkiriza tukyatambulamu nabo naboogeddeko wano emisana naye ate era siyinza butaboogerako era nabusa atukoze bulungi kwikisala atukoze bulungi jeni najjuka atukoze bulungi omwaka guno sandra atukoze bulungi sandra male franka ne babi batukoze bulungi omwaka guno buli omu wasoboledde nga kino si kyabuwaze katonda wakuweeredde omukisa ogambina nange kambeeko kyenkwata kyenkola eri omulimu guno gwa ifocom radio olivia ye buli mwezi atukoze bulungi ng'obuweereza munaffe peni atukoze bulungi ng'obuweereza waliwo abantu abasalawo okuyimirira mu mulimu guno gubeere nga gugenda mu maaso bwe tukwataganyanze naawe ne katonda ngaabatuwadde obusobozi omulimu guno gugenda mu maaso edison atukoze bulungi pasta tuwa bobo atukoze bulungi ani omulala proscovia denmark atukoze bulungi brenda germany atukoze bulungi winifred atukoze bulungi fifi atukoze bulungi beti atukoze bulungi bannange twogera ntuleka sam mutungi atukoze bulungi anko samu okera atukoze bulungi ani omulala niyo mla Susan ya akulu atukoze bulunji nakali yango jeda atukoze bulunji wali yo mkwano kwa febamu ita bamu ita nagiri samali atukoze bulunji apuwe naba atukoze bulunji
okuita mwakuno
nilia nisatia mkama batukoze bulunji mo na na wosobolo kutuwega tako katona wana wosobo seza wakuwele domo kisa nituwe langa tutamuza mpola mpola umulimo gudo muli njere ya mkama Yesu Kristo mana katono mlamu Florence mbade mwela bidedigi atukoze bulunji
Pastor
Derek atukoze bulunji China sala e China atukoze bulunji
Get up, boy.